kana wapari nyumbani kweli. Watu na visari nyumbani kweli.
Chumba lukana chao si.
Ayayaya
Kimamba on the beats.
Ntacheza rumba, ntacheza chakacha. Yo penzi lako tusijo kanacho. Maskansha fumba na macho na papasa. Soni kwako mpeleka po na fata hani. Usije nibakilio, sunajua mazako kwako tabani. Sifanye marudio, kale matukio kama zamani. Nipoze, niliwaze, unilize. Kama zeze, nikupoze, ujiliwaze. Panapokosa, unileze.
Bye, 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 bye.
Usijo kasama.
Boy, wambie mi ndo friend sasa. Kigoma mwisho real, mi ndo stand up. Peji za udakuwa mjini, tuna trend aswa. Na saivu kuna kibendi, utanletea pacha.
Wazee wako, wazee wangu. Wacha sema kama we ni mali yangu. Sasi wezi lala peke yangu. Manjirani wanajua wana moyo wangu.
Nime minu tamwa pipi ni mate. Okay wait, aleta glasi ni kate. Afu DJ weka mziki tu wake. Na ukipiga mangoma mwishe na habibi yake.
Walizani natania, mashem shem shem umenipania. Na bado kanikandia, miki cheche nja kuaribia karia.
Sidi ukasema,
bye, 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 bye.
Kukose soweza,
bye, 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 bye.
Sidi ukasema.